Mwonekano kama angel, kwako minataka mtoto. Tuende wapi tukale upepo, tukichoka leo tuende disco. Rarararara,
sina stress, sina jam, mana maisha matamu.
Rarararara,
sina stress, mana maisha matamu.
Rarararara,
sina stress, sina jam, mana maisha matamu.
Rarararara,
sina stress, mana maisha matamu.
Yo, yo, my baby,
baby,
basi dansi for me. Yo, my sweetie,
sweetie,
sweetie, dansi for me. Yo, yo, my baby,
baby,
basi dansi for me. Yo, my sweetie,
sweetie,
basi dansi for me. Twanga paka chin bas, twanga pepeta. Changa paka chin bas, chaka chekecha. Wape panado, wape na erio. Vimba wendo waifu materio. Kula bi mtoto kiuno
Kongo,
akitendea ana maringo
ringo.
Kula bi mtoto shingo
shingo,
kitandani sauti za nyimbo. Misamba tikitaka, kitandani nikitaka. Kayafuga mahaga, huko nyuma majanga. Kanishika ndindindi, nimeweka kigingi. Nina sindano bomba, basi mina mdunga. Everybody kwenye party, oh. Tuna dance kwenye radio. Everybody kwenye party, oh. Tuna dance kwenye radio. Everybody kwenye party, oh. Tuna dance kwenye radio.
Sina jam, mana maisha matamu.
Rarararara,
sina stress, mana maisha matamu. Sina stress, sina jam, mana maisha matamu.